Tūtahi ake rā, me wai atu ki te teihana patuahi e tatāna ki a koe. Katahi kārua, whakapā atu ki tō mātou whārangi ipurangi I runga ki te Fire and Emergency New Zealand. Mā reira tātou, koutou e kimi mātauranga, kimi kōrero e pāna ki tēnei I nei tūmomo taputapu kei roto I tō takiwa. Nō reira, koeira tā mātou ki te nuinga, kia whātoro atu ki tō mātou nā ipurangi, whārangi ipurangi o Fire and Emergency New Zealand.